Lights, camera, action.
Hi guys, we're back for another UMT episode. Today it's me, I, and you guys. Anyway, what? It's Yuko for you.
Hey, it's like you.
It's I. Huh? We are. It's me for me, Mantige. And we have a pastor with us. Our guest today is a pastor. He has been in the church. He has been in, is it commission? That thing. He has been studying.
He's also a eunuch. Uh-huh.
And he's an usher.
We are a kwa kuna sadaka.
So let our guest speaker, the Reverend, the Father, the Son, and the Holy Spirit, introduce himself.
Praise the Lord.
Okay. God damn it.
guys, man.
Hey. Amen.
It's been long, man. Killing you, I'm using the judge, man. You should learn Nico.
Like, I'm a judge.
Both.
Okay. Ni shule, ni church, ni workplace for us pastors, like. Eh. Una afraid you may know Big G.
Theology with IT.
Ah, mita unene mtu alitiwa course ya drama with IT. Mi niliti.
Like tuwe kwa tuwa IT hapo mwisho.
Sindiyo, udanganya.
Jo, carpentry with IT.
Sindiyo kujifanya ati unafaa kuwa computer literate for everything.
Unafunzo kucreate file na kudelete file.
Animal husbandry with IT.
Ngori.
Kwa ya Yuko.
Ah.
Sikuwa hivyo mtu yangu.
Ngori.
Siuka ya distaki.
Anyway, neni, tuambi umekuwa wapi?
Valentine's ulifanya nini, Mr. Pastor?
Funny enough, it's Valentine bado shule
tu. Oh, it's Ash Wednesday.
Si ndio, sisi as though sisi deacons. Watu wa kanisa. Valentine, funny nilikuwa nakata asubuhi. Nioka tu Euclid aliona, it made zero sense. Nilifanya IR kutoroka mathematics. Statistics ni nani? Hiyo kashi nilielewa number 1 pekee.
Hakuna kosaina statistics sijui why.
Bro, buda hadi yule rafiki yangu amenakuwa nimemdi.
Acha nisiongee.
Nilikuwa nafanya cut, nikaoto amenipindukia weleni. Unaandika nini?
Mimi si rafiki yako mwenye nakongo meti.
Ufanye IR bro.
Damn it. Oh. Next year.
Next year. So nimekaa hivi alafu kuna point ilikuwa imeambia draw a graph or a chart. Eh, mimi nimeanza kuchora, nimechora hadi pie chart freehand, perfect circle. Eh, na nimepindukiwa. Nikasikia toto kinsengenya, cheki wedule anachora pie chart na siya rajike tunafanya. Wale, nilijiti, lakini kwa kili mina jwa kuna shiti ya mwana naandika.
Pie chart.
Statistics.
Wanachora pie chart. Mkona protractor.
Yiko, si tulifanya. Ni wambe tulikuwa na ule professor.
Unachora freehand, unachora tu.
Sindio, unachora tu zaku.
Mi siku guess, sasi, first I drew a cross.
Waku guess.
Oh.
Zi.
Sikuwa hiba man.
Sinilichora tu, like, kikross, alafu nikajoin hizo nini vizuri.
So ulichora tu graph ya 90 degrees. 90.
Si unajua tu. Lakini, like alisema, okay, sikufikiwa daro juu.
Lakini pictures ndio inamata. Haimata kama ni smart.
Oh.
Akasema if you feel you aren't contented with the first cut, there'll be a makeup on Friday. Friday na fukati nambo makeup ni sato. Sato tunamkana ni tunafanya. So lia kwanza, si mbaya. Juu, si we are two streams. We are two streams. Buda niliona kati ya unachiki kati ya stream B. John ndio alifanya wa kwanza. Hiyo cut ningechukua tu notes za lecture za the last lesson. Niingia nayo, ningepata kila kitu. Yetu nilipata nadi na fourth year akaniambia uongo hapa kuna kitu mnao. Iswali make sense.
Damn.
Swali so, kati ya
zingine leka nafanyanga kama NTSA. Man. Anataka tu useme not possible.
Mm. Alafu sasa tu akatuletea kati yao tu number 1 ilikuwa kaa yao na number 3. Number 2 ilikuwa swali fulani refu alafu hapo chini ameandika in red NB you shall make sure you shall explain how you got your answer in the next class. Misi kufanya namba tu na zini darua kesho.
Kwa ni kuzuri. Ama niende huko.
Okay. Sikia. Alafu unajua ukiingia hiyo platform yetu ya cards. si ukiklik nakwambia time imebaki, bado tumeklik imetuambia time remaining 29 days. Watu walifanya pole pole tu, una haraka
29 days
eh.
Hizo ndo exam zangu zinaanza.
Sasa si tunafanya. Buda mse unamaliza unaamua kusubmit, unachiki submission closed. Ile kali sema inaishi 11. What the 29 days inaishi. Alafu akafungua for 2 minutes to submit. Wasa ku make.
Wengine wanajibamba tu by
the way. Man kale lecturer ana freestyle tu.
Alafu tukamlamba wengine akasema okay avoided 5 minutes. Mimi nika submit. Kiasi kiasi naona tu saying na hiyo nyaliongeza hakuna mse aliambia. Ni mimi tu nilirefresh page ikafunguka. Eh, no, nawasee group, ambia ni ule kasijui nini, oh, afungue, laka kasema, no more submissions, please.
Leni ni nyoka. Leni ni nyoka. Umefungua ukapate kopen.
Juhu, anatemi 5 minutes.
Manzi?
Alikuwa anatemi ya kuwa
huo. Yes, ino saku, wasee, kufiti ya mefungua. Auko sema hivyo, unaangalia tu as the ship burns down.
Some people want to watch the world burn.
Exactly.
Siongenda Lance kasi mwata. Eh, yeah, so alafu mind you that's one of our nasikia kwa tusi lakini wakisikia wanaweza ni sue for defamation.
Eh,
wadedi.
Wanaweza.
Wadedi though.
Wakwenda
huko. Mimi nimesoma law. Sawa.
Yeye umesomea law wapi?
Sisi sasa hivi tunafanya law of tort.
Kama lawyers wanakaa kama we are line nafuata sheria.
Defamation is a tort. You can be sued in a civil court.
Mimi tu tunajua ni Ayega kama KC. Kama je yuko?
Unajua tots.
Pina bamba. Yeah, other than that, la sempia ilikuwa. The reason si kuja kutoka
September. Mataka amesema ati kama lawyers anakaa kama mimi atafuata sheria.
Yes, na naweza jirudia ukitaka.
Yeye ni diaba.
Amesema umeunga so hataki beef na. It's basically what he's saying.
Umesikia hiyo mtu askililia kwa.
Guy, sawa.
Yuko ujasikia utasikilia kwa episode.
Oh God.
Yuko ndo amesema.
Zini mimi. And I'm proud.
Sawa, nitakupata tu.
Wapi? Enyuna kamkora leo. Anyway, mi hakuna kitu ya maana imefanyika kwa maisha yangu. Nilikuwa na madaro Tuesday last same ndio maana sikuwa nakuja simple.
Mwambie venye sato mlidhani mnainua kombe.
Mbona tu vile picha hiyo kibrini yuko amefanya?
Ngoja yuko. Waambie vile mlidhani mtashinda UCL knockout ya kwanza. Waambie vile hamna kikombe.
Tuache ikam. Mimi nitasema yangu, sema yako.
apart from all that, team ni kubwa lakini
infinite athlete. Shati eleni imeandikwa infinite athlete.
Hadi sisi shtuka, udemanga anaweza saidia Chelsea kuliko Pochettino.
Crazy.
Green.
Si unyamaze bro. Ubu sema vile wiki zenu zimekuwa jeez.
Hiyo ni chuki by the way.
Mungu asiri mbili. Siri ya kwanza ni
sema mwisho nimesikiza episode zingine. Udem zuri zake kuwa refu. Ananzi alafu and then alafu unaona.
Oops.
As you can see guys, Lenny ame miss Mawia sana.
Man.
Si uongo man. Na next anasema kuhusu wiki yake.
Simsikia, hii ni important juu. Yuko amenishinda. Tulibeti na yuko. Nani atafika hapa wa kwanza. Sindio juu tulikuwa tunatoka the same place the same time. Unajua guys, difference ni amepanda nduzi. Mimi nimepanda gari.
You know, I've come to the conclusion. Umse, role model wake ni Jack Sparrow. Hiyo ndio conclusion. Mimi nimearrive at Maisha. Umse, okay, ni sawa. Wacha. Hadi si kitu mbaya actually ni kama umewatch Pirates of the Caribbean you know that Jack Sparrow is Euclid and Euclid is Jack Sparrow.
Okay.
Yeah.
So sasa nikiwa kwa Uber naambia mke wa Uber venye nilikuwa nimebet na rafiki yangu lakini rafiki yangu amepanda boda so of course ashashinda si ndio? Mtu wa huyu sasa mtu wa Uber akaamua kuniambia kuhusu Vieta.
Kumbe umeletwa na rubani. Ameletwa na pilot. Ameletwa
na rubani jamani.
Sasa akaniuliza, "Una beti nini?" Nikamwambia hapana. Kuna hii flani
ni. Ngemwambia age ya plot.
Uzuri ni my answer was not did not matter. Yes or no alikuwa ni.
Story ilikuwa inaletwa.
Kuna hii flani inaitwa Avieta. So nani hiyo? Hiyo ni mzuri, alafu shida sasa tu inakuanga, ni addicting. Hata kuna hii siku moja nilikula 200,000.
Oh God.
Because of course I'm interested. So he's talking about how unaweza ikelea hapo tao, ukue lucky, ukule. lakini kuna ita imoja akaekelea akaekelea akakula ikafika 77k akaamua kupiga 10 10 10 10 wakakula yote. Akaniambia ukitaka kucheza avieta masaa mzuri ya kukula ni hapo jioni hapo unaona hapo 12 midnight to 3 a.m.
si uongo
sasa tunakuanga macho
nishaikulia hapo.
Akaniambia sasa juu nimemkumbusha now this has ninashuka uba akaniambia juu sasa nimemkumbusha kuhusu avieta hata ataenda acheze leo jioni. Nikamwambia
wewe ndio umemkumbusha
umeamsha ile spirit ya urubani. Hebu piga marubani shout out bana. Ai.
Jamani, jamani.
Pilot wanashikilia economy.
Bado ni kio.
Sasa kama yuko angenishinda singejua sasa hiyo story ya Vieta. Na alikuwa so excited akishare. Akisema venye ni nzuri, at least yeye hupotezi pesa. Sijui.
No. Kuna siku nimepita nini? Dereva Uber hapo Karen manzi amekaa alafu sijui anakanika ameshikatama alafu si unajua ile tu ya I'm walking and he has caught my attention as I look at him si window iko half open
nasikia
that's the sound of word
buda unasema ushaipa na match jioni ukienda mtamo tu ukienda mahali unadhani nyote mnaenda tu home kio mechill kumbe wewe pekee ndio today hapo kila mtu mwingine ni pilot. Noma unapata unanatuka watatu kwa Vieta wili wanachonga bed slip na nusu. Unajui kiingiana? Mm. Ai nabia na watafuta juu hiyo pesa inaweza tingiza economy. Lakini una ndege zote take off.
Ruta kijua kuna marubani wenyewe wajapitia Kenya Airways. Yeah, oh my god.
Hadi Kenya hakuna. Nyinyi mnafinya laptop wengine tunakuwa pilots. Tuone nani ata make it.
No way.
Story ya pili ni my week has been good so far. I cannot complain. The usual, just school.
Proceed
so
to complain.
Anyway, now the story is. So on Friday, I decide to go get my nails done. Sindio? Mm-hmm. Because, you know, I'm upgrading another level of body. Fine. So after I've gotten my nails done, tukaenda tulikuwa na my friend. She also had her nails done. Tukapitia hapo thrift store. Nikapata viatu. Platforms. Kiatu mzito. No, no. Nikanunua.
Kukuliko.
Nikaambia rafiki yangu, si hizo zilikuwa mzito sana sasa niwekewa kwa carrier bag. Kijokes tu nikamwambia, if somebody tries bullshit today, I'm swinging with this carrier bag. Kumbe nimeimanifest. So, tunatembea sasa ndio tunaenda sasa kupanda mat zetu. Si mnajuanga ukitembea hadi mwisho wa hizo gari za Langata za high rise, kuna kanjia. Alafu side nyingine ni watu wana shout za South Sea. Alafu side nyingine sijui kama ni wote Makueni ama ni Kisii. Sijui.
Zaunga zote hapo.
So na nani kitembea kwa hiyo njia juu tulikuwa tumepitia saloni ya aunti yake. Tukipitia hiyo njia, mtu akaniguza shoulder na kidole moja. Nika wipe. Nikienda ku wipe, mwingine akaniguza upper forearm. Guys, I did not think. I turned with the carrier bag in my right hand. And I swung as I muttered, Mataku! What?
And then when I looked, it was two bloodshot men, gigantic, covered the door. I think what was with my spine.
With misulitinginias.
In my head was, this idiot rat, you 5 foot scum of the earth.
Uta nitambua leo.
Ushaiguza na chokora town ukasikia mchafu immediately. Nilisikia hivyo.
What? Najibu.
Unaona ile nyo nisikia ni kama amekuachia a muddy handprint. Nilikuwa nasikia hivyo. Guys, huyo mtu alikuwa na bahati sana, alikuwa amebeba bag chafu ya Techno kwa mgongo. Juu kuna jambo venye sasa iligonga bag. Nilisikia du. Alafu sasa naniangalia zile za he. Nilikuguza mkono tu. Nikaangalia. Bahati yake my friend had walked so I was reaching like where she was. Rafiki yangu angekuwa ameona. Tuwezi mama hapo nitoe kiatu ni mgonge na yo kwa kichwa. Ako na bahati sana ilimiss.
Shabash!
But anyway, normalize hitting those men, please.
Yeah, lakini nilioni yo kiatu kwa snap yo demfa kumsesi ya liumia. Kiatu ni mzito.
Yeah, that was my week.
Damn.
I wanna speak a bit of a normal.
Real, no. No kumbianga maisha kwa inakuanga movie na kata kusikia.
Netflix.
It's been a while tangu nione nini mwanaume akicharaza na dem in public. I love what is him sort.
Sasa hiyo wa shoulder najua alishindwa. Eh, saa mimi ingenipata.
Man.
Na hiyo saa ameniguza na kidole moja, sasa anashindwa. Wa. Nakwambia
wewe mwa kwanza.
Nilimwangalia hivi kwa macho, after matari matako.
Lakini siwezi kujudge.
The funniest thing was I didn't even think. Unaona kuna ile yenye una processing. See, I had already premeditated what I would do. What to happen. So it happened instantly. Ile nimeguzwa nikaswing. I know everybody else who saw this was just laughing because as in guys, I'm 5'2". I'm short. I'm a funny looking light skin girl.
Stress on the funny.
Emphasis on the funny looking.
I'm a funny looking light skin girl.
Abu umefikiri hivi na kama ulikuwa umeangusha kitu alikuwa dai kuonyesha. Umeguzwa tu umeanza tu vita.
Una
venye una approaching mtu na etiquette jamani.
Hata unaniambia tu.
Hey, well, you can come to hivi.
Ha? Mbona unaangusha kitu ili naweza kuhug man labda from behind. Crazy. Unajua unaweza pata labda ndio umeangusha ilikuwa. Hiyo ni sapa manzo. Na kuhugging kukonfort.
Unga alikuwa nakaa hajaguza back 1 month alafu anajishika.
Sasa labda alikuwa
taki kujua kama nimeangusha 3000. Don't touch me.
Magali teleza akaanguka kwa matope. Mwanzo justice for the boy child man tunaumia.
Kutoka kusema ngemaga. Kutoka nyuma. Kutoka nyuma. Ah.
Najim super, you know, umeangusha kawole tapa nyuma.
Njoo mahabuba.
Njoo ni kupe huba.
Umeangusha thao.
Alafu kwanza ninaweza kugeuza kama vile Omar aligeuzule demo.
Oh God.
Alafu bahati ya mzee pia ilikuwa the fact that juu ya kucha, this is my first time getting like nails. I normally have just my own. So sasa ni ile ya, sijazoea, taki kuvunja kucha na nimetoka tu kwa nail salon. Aki, guys, hakuna bahati. Unjua mi kwenye nimetoka, we, there was just a few years ago, hapo 2012. Men were dying in their households. Ulikuwa una cheat the next evening uko kwa news umekatwa nini.
Wachana na Nyeri.
Junyeri wanakata zemu nyeti.
Yeah.
Noma.
I will normalize. Kwanza hiyo kanje yenye si tunaendanga. Si mnajua awa watu... Awa street dancers yenye wanakuanga wamejipaka black. Ile
Oma chokoch.
Black kabisa.
Oma chokoch uimba.
Eh.
Asu nishtua.
Imagine.
Na unashukanga stage unapata tu ni machokoch. Wameka ma speaker wanaimba kiagosho.
Na ni warefu.
Eh.
Fit. Na ni wakonde. Wanaka skinwalker.
Walai.
Kai.
Like
tu nukwa imetukia. Jamu wanataka tu kumake it, jo.
So one time tunaenda stage once again. Me and my friend. Sasa. Misijui kama
we abu, abu, acha nikupose. Let me just guess the outcome of this story. Walijaribu kushika. Have you ever considered maybe you are the problem?
Ama ni rafiki yako nuks.
Ama ni rafiki yako nuks.
Ama ni rafiki yako.
Watu wengine wanashikwa na
wakikaribia wana make eye contact alafu na kupoint.
Wewe Suzy, ni sawa tu.
Watu wengine wanashikwa si much 365 days. Watu wengine wanashikwa na wanaume wanauza sijeleunza nini?
I lost the girl.
Unashikwa na cho mba faku kwenda. Tumunya ire. Unadiglo.
Sasa. Sisi tunatembea tu vizuri tuende. Mati zetu, sindio? Mi sijui kama waist beads na kuonyesha na tumbo ni a thing of now. Because I remember, kitambo tukisikiza, obsession. Awa chana walikuwa
na kuonyesha tumbo. Yeah.
This is not something new. So, as you are walking, mind you, these were like, what, 7 niggas. Wote wamepakwa black. Guys, this thing is scary.
How do you mean get tense?
Real.
Awa yo tunaelewa.
So, tumejiweka tu vizuri. Tunatembea single file ndio tusipitane na wao. Not them getting in our way. Alafu nile wame. Wako. Unawe venye unaweza angalia mtu. Unamaliza kucheka.
Mr. Mbono jamana.
Unajua. Drome yangu inabidingi kwanza watu wa load kidogo.
So sasa, unana venye, sometimes when you're looking at something, you have to move your whole body to see. So this is
how those guys...
This is how those guys were looking at us now. We're walking straight, they're walking in the opposite direction.
Towards the opposite direction.
Or towards the opposite
direction. Juxtaposition.
Yeah. Alisoma English. Wali, alikuwa na simu wata asama.
Kilikuwa mino, alikuwa na remote za simu wata.
Oh.
Nini ilifanyika leo?
Nisema na Venom.
So sasa, this guy, all of them, they've turned their whole body to see our stomachs. Imagine now somebody looking at your stomach, uni msemrefu, amepakwa charcoal, anamwangalia hivi kwa tumbo, wakipoint sijui wakisema nini. Guys, karibu kuna mali hapo Quickmart hiyo ya Afya Center, kuna watu wanakuwa na utensils. Karibu watatuziangukie.
Okay. Lakini
wow.
What if ni njaa tu walikuwa wamelala njaa?
Ama ya tumbo ya. Sasa awazi na msema njaa, labda ana nyimu kona njaa.
Ni sawa.
Ama alikuwa anaangalia waste beads.
Eh.
Wanazi examine nasema, by these colors ziko fit.
Ama waste beads, ama waste beads zilikuwa zinaanguka.
Point is it is scary.
Yeah, yeah.
Seven black men.
Two.
Seven black men all tilting their, and you say you're only seeing their beady eyes. Angalia tumbo. Ai please. Alafu wana point.
Sim gwatingizia askie pia fit.
Football.
But point is, comes Janice Racy, some other time we were watching, it was on a Tuesday. So, this guy looks at my friend. The moment he looks at her, I know some nonsense is about to come out of his mouth.
Mm. You know, are you baby girl?
You know what he says? Enyewe leo ni Tuesday.
Hey, abu, 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 tu connect nura siki yako, tu mwambia pole. Nini, kwansi yazi?
Na get.
Self-esteem, unajua squeezy, ladies go through a lot.
Yeah.
Mm.
Hey, so yeah, maybe she has a lot on her chest. Just normalize the thing, man. Miss you. Kweni muna thrift shop, muna noise of ya tumzito.
Also, I know we don't mention his name, but ule boys wetu fulani, aliambianga demu wa nini, M-Pesa Foundation hivo. Ile funk ya mwisho tulienda. Alimwambia, kumbe mnakubalishwa kuvaa vitu ndogo hivyo. Dema ka blush vibaya sana. Alikuwa miiva. Any shout out to him. Yeah.
We miss him.
He dead.
How are you guys week?
Niliwaambia kuzu wiki za Dema. Hakuna siku natuambia, guys, imagine this week. Oh, I had manifested this. It happened. I'm so grateful. Kila siku ni shida.
That's it happened. Nili manifest kugonga mtu na viatu.
Bas. Mwe alipata nini?
Training yake ya mwaka.
Bas. Akipatana na mtu kwa nini unajua? Unajua mimi si, I'm not new here by the way.
Bafa.
Imebaki saa join UFC.
Bas.
Ha! Sorry, kabla tuendele. Okay, first of all, shout out to this female fighter. Nimesahau jina yako, I'm sorry. But I think her first name is Mercy.
Mercy Malia. Ali
matako, kuna mzee anaitwa hivyo.
Walai. Mwambie ni jina yako solo.
Mzee.
Mwambie ni jina. Mzee yako ni nickname ni?
Yake ni nickname.
Najua, si jina yake vile ni mbuni.
So ni
oh, it is. So, Ude manaitwa Mercy aliingia UFC, you know. Alienda aka fight like dem flani Russian. All I'm saying is I you hey my guys, we have a long way to go in terms of sports. Designer Livinya, oh my god,
ni Mkenya.
Ah, Livi,
yani mimi tumekutuma masana kusoma kama unapigana.
It felt racially motivated though, Designer Livinya, but you know,
she was probably thinking to herself, this black monkey wants to beat me.
Angoja ule ule msulipiga kiatu alikuwa black, sindio?
Alikuwa
racism.
Sawa.
Chatu zime make ya mawia.
Mimi nimekuambia alikuwa 5 foot scum of the earth.
Mimi nikiambia hivyo mimi nalia, by the way. Yaani ndio walipinukia hivi.
Na kwa kia hivi angalia takuwa.
Hiyo data ni yuma juu. Mimi sielewi Kiingereza. Lakini umesikia Kenya
leo kwanza. 5 foot. Siko na mguu mbili.
Nyuki ni ta hivyo. Nikaanza nilikuwa naambia rafiki yangu kuna majina huko.
For reference, naweza waonyesha viatu.
Like nikasa hii.
Mafi.
Mafi. Mafi. Nikasa hii vile ndakudinya. Like what the hell, man? Like dinya is so
vulgar. It's so him.
Grotesque. Exactly. Ndio nilikuwa namwambia, wallahi mimi nikiweza kosea mtu ananiambia nitaku bro mimi naweza shukana yeye. You bro, that word is so heavy.
Bwana.
Hiyo pamoja na jana mzee alisema ati mzee kama vile pia jegi uko so ni jina aggressive. Kichikizwa jegi.
Eh, matiti. Matiti bro. Ai. Eh bro, kwanza tu.
Eh, by the way.
Matiti is crazy.
Kama sasa mabolo.
When was the last time you had
that? Makende is worse.
Makende is cheese.
Mabolo.
When was the last time you had that? Mabolo.
If like, Luambo. Luambo.
Guy, Luambo. Is that so much that Bolo? The last time I remember it well, him said it was you and Daro. Sijua alifanyana nini. Kasi ya numsa amesema, huo ni Bolo. Nilisha. Wow. Actually, I think ni mean liambiwa. What the hell?
Mendo lita Bolo.
Imposter syndrome.
Ilikuwa game ya uno. Nikajaribu kutoa mse. Ikabakufa, nikajitoa.
Enye liwe ni Bolo.
Sorry, like Isha. Nikasika kama mingi ele niyo ni Bolo. I felt it, man. Ay. Well, I think yagu mekuwaji.
Wiki yagu mekuwa chill. Nimekuwa tu fundi wa mawe most of last week. I think ilikuwa Thursday na Tuesday. Yeah, by the kujenga hizo stuff ni fun. Tulikuwa tunatengeneza wacha manhole covers. Yeah.
Ati nini?
Manhole covers. Tulikuwa tutatengeneza manhole covers.
Oh, vifuniko za mafi.
Yes.
Oh. Wow.
Si ni ukweli?
Vifuniko za mafi.
Eh, BP yoe kwenda. That's another heavy one.
Yeah. Other than that, Daro imekuwa too chill. Kuna vitu mingi zimefanyika.
Code force ya kuwa nikielewa kitu.
Oh my days. But yeah, imekuwa too vibes.
Mawia, what stops you from having such a week?
Being a girl.
5 foot scum up there. 5 foot scum up here.
Mataku.
The platform shoes.
Yeah. Hey.
Tunaweza onyesha hizo viatu for reference. Slight yeah. Reference maybe.
Wiki zao dems. Kwanza vile anazianza kasha hiri.
Mm.
Kwanza vile anazina rate. Alafu akaniguza.
Hey. I said masala ale.
Nikashtuka wololo.
Ukimwe mgonjwa.
Anyway, something completely unrelated. Mawia, sijui mbona unakuna kufa kwa composition zako ukiwa Raima.
Nilikana?
Unakuna kufa kwa composition wewe.
Mimi?
Eh. We got into an accident and I died.
And then I died.
Eh.
My mother cried at my...
My mother cried at my funeral.
Nah, but lakini nilikuwa na kinapiwa.
See, Mr. Isau, the... Ile iconic ni boys
like Daro. Makes
sense. Nilikuwa na kinapiwa.
Nani ajai kinapiwa?
Na kuambia... Mewe wezi kinapiwa.
Nilikuwa nimekonda Raima. Bro,
ni landmark.
Nilikuwa na polisi. Ndio man nasikia ngoto kusema Alliance ni mbaya na washanga. Alliance was so good to me.
To be fair.
Ju hadi for money ilikuwa nimenona nona. Class 8.
Enye na depending you list that way.
Mm.
Wewe jua I lost abu sijui math. So you click 62 minus 48.
1600.
Hey. Hey, 14.
14.
14 I lost 14 kgs in 4 weeks.
Eh.
Ya shule.
Mm, si like nilingia boarding. Yes, nilingia class 6 nikiwa 62. By midterm, I was 48.
Yeah. Mimi nikiwa class 2, nilikuwa 23 kg.
Na sasa uko 20 years.
Nikiwa class 4, nilikuwa 23 kg bado.
Kwanza uko class 5?
Eh.
Wa yukle wiki yako?
Okay, so...
Ads, itafuna kwanza.
Mbafaku.
Quick down.
So, me, I don't know. Me,
I
think we've got to point to data science week. And sijui,
data science.
Man, wow. I haven't slept since Monday, since Sunday. Sunday, I haven't slept. Sunday na Monday, so Tuesday, 2 days. I've slept a total of 6-7 hours.
Watch
would have not...
Oh and before market.
And this is the Euclid man alikuwa anamwambia nasomea kata na mbona nasomea kata mimi naenda out.
Si nimekuja out na niko na kata kesho.
Kuzila fina.
Nyinde ubamba.
Niko na kata.
Ju kesho nikeza toka hivi kata
na ni cut 1 ama ni general 2 30 marks.
Yeah, si zetu zinakuanga cut 1 30 cut 2 30 watafanya venye watafanya.
Oh eh. So hizi ni cut 1 unafanya sasa?
Eh.
Same kuna shida. Unajua mimi by the after Thursday I have a French cut. Nimalizana kazi zangu so
much.
Mimi niko na lecture
moja. Eh, vuza le kupe kupe mbafaku quick da.
Oh my god.
Kuna lecture mwenye atakumbuka na kupea na cut April ikianza haki.
Sisi tuko na mwalimu mwenye wa macroeconomics. Huyo mwalimu anaitwa Zakayo.
Oh god.
Tumetenga Max that.
And just as you have heard his name, he has never taught.
Is he 5 foot scum of the earth?
Yes.
Shit.
Kuna chance alikuwa
like kusave sana. Anaitwa Zakayo. Sheyo na sura tu kajua hiyo jina
yake. Nyamaza tunaweza shikwa. Damn. God that damn.
Nenu ame point Lenny.
Sina situ kona
le. Kuna visuals.
Sina situ kona le kwenye lesson ya kwanza. His first words were, I've ever gone to prison and I'm proud of it.
Huh?
Umen likuwa nda daru waki jani. Yeah. Actually, alituambia, he was a politician. Alafu, iyo time ile ku.
Politician reduced leg. Aya, okay.
Sindi, alienda jail, alikuanga jeshi. Dukisha
toka jaila, jo.
Alikuwa jeshi. Una options mob.
Alikuwa jeshi, na mkumbia mesota.
Atujasema mesota.
You're implying it. Eh?
Tumesema.
What? Dige, thingy, man.
Yeah.
What? Alikuwa jeshi, yota imi yaku, akaenda jaila, akatoka, akakuwa MP for how many years? 5 years, I think. Na sahi yako on tu, labda ana follow dream yake kama mimi yako msanii.
Simwata.
Wale kwa kusema kwa nini unataja la story ya Simwata?
Mimi nashida ya Simwata jela ametoka last year.
He's on parole.
Oops. Oh, so yeah, one day it will be better, not today though.
Hey, si mnateseka kwa hizi masomo zenu. Mimi nilishateseka, ndio maana smile sasa hii. Nasema ni Chelsea inanitesa.
Really?
Ndio nilikuwa kusema Chelsea.
For reference, amevaa jezi ya Chelsea.
Infinite athlete. No room for racism.
There's so many jokes we can use, but then wacha nyamaze.
Majonga kwa kitabu, same. The color blue symbolizes hope of a better future. Kwa
venye Peter Griffin akona obit yake. Jamana ni infinite athlete.
Ah. I'm a connect joke.
Wewe pondi nini?
I'm stunned.
God damn it. Mnaniongelesha ni kasi
hii. Bana ujasikia.
Ujasikia lakini nasikia. Ba.
Akipole.
Tumachwani.
Ina.
Si ukae. Yukilu mwanza kulament kuhusu wiki yako.
Yeah, tuko Feb. Ni mwanzo wa Christmas ifiki.
Bila Christmas is 10 months away.
Man. Unajua long holiday kishaingia hivi mimi narudi Bundus, man.
Ndoma.
Mimi vile nimeongoja long holiday guy.
Tena venye nasimanga niishi kare.
Hata mimi najua hiyo long holiday.
Kidogo bit moji kidogo tu.
Naomba nitoe.
Lakini sawa. Hadi April. Hadi April mimi niko Rada, you know.
Mimi niko Nairobi.
Orondi urudi.
Hata last year sikurudi.
Wale mamzazi yako na tamtano kwa mwaka.
Ndoma.
Longulde unaonanga ka bit moji kamevaa mini skirt kako na piercings kila mahali lakini kwa nyadarwa.
Ngori.
Mimi zinamwambia niko internship.
We?
Wapi?
Attachment.
Spometro.
Sindio? Ndiye hajui.
What?
Point ni yadi.
Akiwe mzazi yako ningeza patara naye.
Itabidi tu mawia make it. Jua kirudi mtana na
real.
Nasi 2024 ulikuwa umeenda.
It is what it is.
Nye, by the way, nikirudi, najua hata, wea si unafaa kudinunulia ya flyer.
Ay.
Si ulikuwa Nairobi.
Guy.
Good.
Si uenda tu home, man.
Mbanya nini uko.
Go
home. Mawea lirudi home, akambiwa avune mchele.
Na pia.
Go home, the cows miss you.
Checky, ona.
Okay, ngope.
Half the time I'm crocheting, my customers are Nairobi based. So what is there for me in Nyeri?
Ukashonea na viondo.
Umejaribu kutengeneza changa.
What?
Uliona hiyo bill? Kuna nini ilikuwa koti the other day. Na wakasema, you know what? Ratina is not illegal. Let the Kikuyus take their cultural drink.
Ratisha iko illegal.
But ilikuwa imepelekwa koti.
No, mimi nimemliona jana. Ati ni sangapi na crave changa juali.
No,
what the hell? Anyway, Vige, usama leo tunaongelea.
Zidi, nilikuwa nataka kusikia tu kama mmeona hii video ya UDM. mwenye alipeleka mwenye alienda concert ya Umale na boy wake.
I don't know.
Umoja, umoja anapigwa kiatu kwa sura, huyu mwingine anaachwa na demo anaenda kudanciana kwa concert
mbele ya watu. Taller than Umale.
Huh?
The boyfriend is taller. Yeah.
But the man is shorter.
But Umale.
Lakini Umale kwani alipea huyo msichana pesa?
Sinika no. Na mwachi party ya Bundox yenye Riley alikuwa na troll Mr. Dubois. After yeah. Bibi yake achukuliwa na Asha. Ati I'll understand a real nigga like T.R. But Asha? But Umale?
Ati ungesikia kwa comments watu wakisema ati.
Unajua ukiwa hapo.
Alafu one. People no, saying they had to Google Umale was the funniest shit I read in the comments.
Umeka kwa stands, Rema nakuja nachukua demi yako, usi demi yako, unakubali. Unakubali. Hapo umechapo tenil.
Buda.
Rema nifanya hivi, it's gone.
Rema na stretch mkono, naenduko mbele na demi yangu. Demi yangu kibe, Rema kijileta kula, Buda ni mina mpea, ni mina gawi ya Rema, Buda. Ai. Sikuanza hii raha fest ya next month ya Levi ya nakuja.
Hmm.
Hey, Buda.
Yeah.
Yoni kipeleka msana.
Nena kuruka fen.
Wewe.
Yeah.
Buda, mina kumbi ati umeka hapo na dem alafu ya Levia na imba tu na friends.
Kachwa.
Enema, anavuta dem. Hey, Buda ni mina pandra hapo wewe. Ai, last month tuke. Unatuaribia jendoa. Kini msa lisema. Msa za maturity is realizing Umale actually saved that nigga.
Mm.
Demi yako anachukuliwa
hivyo. Kwanza mimi kitu ilinijamisha hata ilikuwa the fact that unaona Oma did not even need to seduce her.
Mhm. Alimuta tu.
Alijipeleka tu.
Ni hata ndo alimguza wa kwanza.
I'm sorry. Umeona apology video yake?
Ametoa.
Nani aliiclick hadi? Hadi msali alisema I know me and 1000 other niggas ignore this shit.
Apologia nani?
Yo dem.
Kama
alikuwa apologia milikuwa hasa the story.
Kaisenat alijaribu kumleta kwa stream yake ndo shishaza hasa.
Akasema tena nataka compensation. Sana kai akasema umbwa.
Yeye akatafuta sasa boyfriend wake. Akaletea huyo boyfriend 20 babes.
Akamhook up na mmoja na alimpiga 20 Gs.
Mm. Na followers wake wakasonga from 1k to 30k.
Sorry.
Concert ya Levi's lini?
Nanae.
Ah, wait, relax. Nataka 20 Gs.
Sasa unajua mimi nikivutwa stage hadi nikienda utakuwa hot. I got you, man.
Mawia kupee wig. Ishaenda hivyo.
Amesema anahitaji wig.
Ai.
Kwa akiwa tuna hii kofia.
By God.
Amesema anahitaji pia.
Eh, crazy.
Ogopa. Na nimekuwa nikipanga hii kitu.
Eh, normal. But anyway.
Lakini mzee alikuwa anasema ai. Mzee blaze mati ingekuwa Taylor tena nita stage. Unachukua mzee fulani na dance water. Mimi ningeenda vibaya. Guy.
Oh my days.
Ya lakini hadi sasa tunavuta demu yangu. Anaanza shuka naye. Alafu uliona hiyo video after concert. Uchelekea kiwoka wewe anaka dejected. Alafu demu anamwona marafiki zake.
Anauliza marafiki zake, "Was it that bad?"
Anaambia ndio sasa ilikuwa ina nibo. Dick bro. Udem
walikiza hadi.
Eh. Zi alimpeka hapa.
Alikis.
Wallahi, kwani ulikuwa hapo?
Kuna video ilitoka.
Eh, usikike kwa najua wimbo mmoja wa Maleni imbe sahihi.
So.
Wimbo wake moja. Kwanza my favorite song ya Omale yenye I didn't msikiza leo asubuhi. Acha nikwambie lyrics, na nikwambie
inaitwa?
Hah? Reason.
Oh,
ile understand nyana.
Hah? Understand. Omale?
Bas.
Ndio.
Everything I do yeah.
And.
Yo.
Nakwambia ingoma naisikizanga daily. Ai.
Sawa ni sawa. Sali.
Mungu anakuona.
Oh, it is.
Yeah. So, it was true. Like, walikuwa together for 7 years. Ndiyo.
Seven.
How many?
1.5.
Watu walikuwa na chatisho.
Wow.
Kwa kisi, watu wakiulizanga, 7 years, why don't they have a ring?
Hmm.
You know,
yes. Yo apology yake ilibomba.
Busikia ile like,
ngoma. Apology.
What is the reason apology. You don't have your own peace of mind?
Because you're stealing my girlfriend.
You are.
What damn. The hell?
Damn. Mm.
Are you having fun or are you doing this thing to survive?
Yet.
Umbwa eh.
Yet.
Apology ilikuwa inasema nini?
Basically, one ali I was gathering info.
Nuna kongaida.
One. Wewe acha bwana.
Ulikuwa unasoma mtihani.
Ndio. Udem alisema one ati sijui ni kama alikuwa na expect uchali yake aelewe
that ni Omale.
Omale was her favorite artist apparently. Na ali claim ati nika alisema inaweza that ilikuwa ina suggest like ni kama common sense ati Omale akimuita ati because of her excitement and joy ataenda
amwe. Afanya hizo vitu. Kwenda ni sawa. Hizo vitu alifanya ndio makosa.
Yeah. Eh. Alafu msa alikuwa anasema in a way that bado yeye kwa akili yake haiclick ati ni kitu mbaya. So eh ni kunoa magazi.
Yes, and boyfriend yako amelipia ticket. Aya.
Na pia ali claim pia ati yeye ndio alimlipia ticket. So
nani?
Udem.
Like the one who bought them.
Apparently.
Tajo nunua siange na stage
perform. Sasa si basi atange mwacha kwa nyumba.
Real.
Sambona unilete security guard wa laughing at this man. Imagine kuchekelewa na bouncer.
Tuna point ati ni yule.
Guy.
Ah, huyu mwenye mrefu huyo eh.
I love guy.
Please yezi chekelewa na bouncer. Simliona ile video ya that guy who like jumped the judge.
Mm.
Security guard ange point hivi kuonyesha ni mimi. Ni mimi nenda kuvuta hiyo kati. Ni mimi na hiyo kati.
No ma.
Kuchekelewa na bouncer. Bouncer, bro.
Ay. And our condolences go out to that nigga. He's a man. He's a
lawyer.
Really.
Wangambaya, bro. Eh. But I think you're going to say your craziest funky experience.
Hmm. I think ilikuwa ile flani tulienda tukiwa. Yo, tulikuwa tufaya didi. Inaitwa aje? Tuseme aje? Okay, see truth or dare. It was just dares. Tuliko tunafanya tu dares.
Miliendelesha ni miliendelesha tu duty yanzianga shule. Kinsa nyi mkenda kuendeleza fangi.
Oh my goodness. Ah, yoki tulikuwa fun.
Ati?
Tulikuwa fun. Tulipea rafiki yetu fulani dare ya kufanya push-ups. Kufanya burpees, sorry. Na kiruka ana moon. Hapo kwa nini? Unaona hiyo barabara ya kupanda hivyo ati uende pitch za futa. Hapo tu hiyo barabara. Paliki na Omosas juu uliwaulizia nike alafu wakakupea tu juu alikuwa naongelesha dem. Mwakumbuka yoka barabara?
Crazy.
Mwakumbuki?
Nakumbuka lakini ya tumesema Omosa?
Yeah, saa. Iyo ni example tu ya kukonyesha palio barabara.
Iko Omosa, it was this nigga.
Ilikuwa msee? Hey! Hey, my memory. Mijamaduzi
liniambia wale ilene, endo ongeleshule dem. Walai, hey, nikenda kumongelesha, jamaza na kutu, elenisi sutupedo.
Tulikuja kwa leni ya kikulisa demu. Leni manze sututumia. Sasa ata tujakula. Letu matoka chutu.
Matoka game manze. Mwajwa msana jwazi ntime sututumefaa kitsem. Nikopea fao. Fao.
Tulidibi.
Oh my god.
Nilema tu demu kidogo. Ai, nina utafungu. Sijai kukunia bado.
Oh my.
Tigendelea.
Eh. Sasa mi, I think nilipea dea ya kuuza nini indomie mare mare. Yeah, it worked. That's the crazy thing.
Advertise Indomie.
Yeah.
Working work.
Mm. Niliona tu hapo nikagotea nikamwambia, "Hey guys, sinaweza advertise nini Indomie hapa hivi mnini? Mnipe Indomie kadhaa free." Eh, wakaniangalia wakasema, "Unatuadvertise?" Akasema, nikasema, "Yes." Eh, nikaanza, "Hey Indomie 50 Indomie
ice cream." Ice
Funnily enough, nikaendea tu rugby team ya Lenana na hivyo ndio watu wakaja hapo hadi time tulikuwa tuna step. It was beautiful.
Miss Nanga beef na yoshu.
Same.
Lakini, what do you mean, tunaingia funky asubuhi, wase wa, what are they called these of, mavendors wanafukuzwa na principal.
Fanyini?
Si manzezi tumekamtona, ilia kabla COVID, uko kitambo. Manze prince ya nafukuzwa vendors, man. Lenana.
Yeah.
Hey,
Lenana was
na shule ni bigi.
Unatembea sasa inakuwa hiyo nyingine ushasikia njaa na umetoka kukula.
Jamani.
Ningekondea Lenana.
Walai.
Eh,
Daru. Imagine umetoka do umesahau kitu nini? Umesahau kitu karibu ufika Daru.
Inabidi tu rudi Friday.
Lakini kuna time tulikuwa tunacheza futa Lenana. Sijui au rugby au asi wa rugby ulikuwa ya shule gani?
Mm.
But those niggas were well fed. Hawa watu walikuwa wanoni.
Mm, kwa sisi.
Na chance uliona team 3 ya Kakamega.
Amazi.
What? labda
St. Peter's.
They were big. So we are being cheered on by some huge 185 kg nigga.
Kama uliona simota mara mingi.
Labda. Ndio game nakumbuka pia niligongwa na kichwa.
Alikuwa concussed akaona tu simota mbili mbili tatu tatu.
Okay, then any team.
No ma. Unakumbuka Black Rock bro?
Ooh, that was a nice one.
Kuna
Black Rock was a nice one.
Black?
Black Rock.
Tuna fulani Arnold Rudy na chezanga St. Mary's.
Mm.
Ya siku moja.
Nasemaje
yule? Nasemaje yule?
Eh, kwani shida iko?
They play back even in sound.
Awe bana. Ai.
Awe. Ai. Awe bana nimeshamisha. Buka mnako.
Shit. Mm. So kulikuwa na no boys flani ali okay alikuwa ametoka game, let's just say kulikuwa kumetoka kunyesha and the all the pitches were very muddy, so umse alikuwa amejiaminia sa hiyo Black Rock kulikuwa na wazungu hivi juu St. Mary's I think ni international school if I'm not wrong, eh, so kulikuwa na udema na car, alikuwa na car Latinish hivi,
yeah.
Eh, alikuwa na kala tina latina hivi, alafu amevaa t-shirt inafika huku.
Yeah.
Hey, jamani tulikuwa tumemtii, like kila mtu alikuwa amemuona, everyone alikuwa amemuona. Eh, so boys flani alikuwa amejiamini, akasema you know what, naweza bag udem. Akasema uko sure bro? Uko sure? Akasema eh, ngojeni afike hivi. So udem alikuwa anatembea na rafiki yake. Okay, race yake imata. But anyway, eh, so alikuwa anatembea akiwa wawili.
Because in UMT we do not have racial
discrimination. Yeah. Segregation. Edi, boys akaenda akawa time sa walikuwa natembea mbele yake na ni kwa stands. So kwa hizi stands kuna shule ka ilikuwa Dagoretti Girls, mafans wa Dago.
Yeah. Madem welcome to the
Alliance
Black Rock.
Oh yeah, kuna ni shule kwa Dago, kuna ya madem.
It's the most entertaining.
Kuna Dagoretti Girls?
Hapana, sorry, nimesahau jina ya shule, but ni sister school ya Dago.
Ya Nairobi tu hapo.
Yes, nimesahau jina.
Udhiru.
Pumu.
Si Udhiru, si Udhiru.
Ni wadi waliko meunga.
Pumu walikuwa, but si hao. Eh, so...
Simotize.
So kulikuwa na Alliance, kulikuwa na yo shule, yes, ni sister school ya Dago. Dago enyewe. Watu wa changes. Alafu saa, of course, saa shule ya U-Boys. Alikuwa St. Mary's. Eh, so mse akasimama akaenda mbele udem akasmile. Alafu unaje like anakaa tu like a geek hivi. So alikuwa anakaa tu like unaweza mhurumia at least umongeleshe. Udem they didn't look up. Waliona tu kuna mtu mwenye miguu yake imejaa matope, wakam side step. Umse hajasema kitu. Aliaibishwa mbele ya shule ka tano hivi. Kila mtu in unison wakaenda
wow. The side step with no
actually, actually wali murumia.
Booty shot inafika ibez.
Eh, the hips lie to the nigger.
Eh, mbaya sana.
I mean, ona he got off easy. Onge, onge mtemea mate.
Eh,
adiyo. Ibe wali kumuka, oh wait, we in Kenya.
Na onge tuwa weeps onze kumpiga.
Ay.
No, ma.
PTSD, man.
Ay. Ay.
Oh wait, this. Oh,
let me end your story.
Interesting. Shit.
Kuna wabianga dao. Ambi anga mkitaka kuishi dunia vizuri usishu short
die
so much easier my guy.
Euclid, what's your worst or weirdest funky experience in high school?
Usiseme ile flani ya drawing book
gani hiyo, mimi nataka kusikia.
Si alisema ni kitambo ilikuwa ile mtoto aligo kama salama akamfinja kama jinga akasema which school are you from?
Kagumoisa aliambia tu nishikie hizi na kama
boys
akaishia kiasi anakuja anambia rani mepoto na mode kobas ah form 2 was a good year yo bushana nilishinda na ifala lakini alikuwa guy
lakini si in a way funky zetu zilisha form 2 juu ya covid.
What are you saying? What is she saying?
No, ma.
Oh, boy.
Oh, so lenda fangia di form 4.
Man.
Lenda fangia wapi form 4?
Si tulidandianga ya wase... Tulidandianga ya ruji
juwa. Kila nyosa dandia
di... Day one, watu walikuwa natandiko, so tukafika kusafisha.
Mwede ya kasa, mnenda wapi nakuna wanawake?
Walai. Walai tuliambia tukio kwa bus, man. Mwante, ni... umengangana umeenda kavaka smart smart nini unaingia basi na mafombo mnaingia mbio hata huko hakuna madem
shit
sawa
ai ati ni sawa okay
nilikumbuka hiyo siku nilikuwa nimekaa sijui aje
This girl into a function. Oh, need a function. And then a funky na slippers. Pata
pata. Sina kumbuka.
In true Machoni fashion. Shout out Machoni.
Excuse me, I need to Aaron.
Wale, excuse me, na kangali yoga, kafanya ki haircut.
Need to Aaron.
Kapaka mafuta nini.
Ah, use the beast.
Machoni.
Sasa, hiyo funky, ufala liko melala kiasi ya hate.
Mm. Eh, hey, tulikuwa tumempangia.
Namsho ke... Eh nyes kana fukanga chapeli guy nilikuwa na mshangano wa say tu so manzi
same
ndiko rkeja naambiwa yuko si watu rujo anaingia bus
at first
I mean doko api
as fast as then and bubuvala
nilifika pale kina smoto kaniambia tu amechora list na wajaniweka jisikwa kabidi nitepige kando nizo nyote mbaki hapo buthige kapo
with tears here yuko lisieni
Wale meniacha. Ni hata sikwangi mtu mbaya.
Ni yuko na gun fanya hivyo.
Nani yuko captain?
It is.
Wewe. Ni ilikuwa advantage kukuwa captain.
Ndio.
Ulikuwa captain wa?
Football.
Hebu tuombe you had this funky experience.
Sasa nianze na gani?
Hey!
Ayayayaya.
Tumeharibu, anza na zote.
Okay. Chani. Kuna hii time.
Oh God. Hmm?
Huko sangi time.
Is it weird? Any near death experience?
Ay.
Taran.
So sasa, tukienda nationals, from one, tulitumianga basi ya Mary Hill. Atukirudi, simnaona kwa barabara kuna kwa zile bump manono, alafu kuna zile za tijijijin. Zile zenye zinasumbuanga suspension ya gari. Guys.
Dere ya moto wa backbench.
We are coming from Eldoret, so you know it's a long tunaenda Kiambu, so it's quite the trip. So tusha settle in kwa viti vizuri, tumelalala kagonga hizo bumps za tun. Guys, dirisha ilivunjika.
Damn.
Mimi sijui kama ni wasichana wa Mary Hill walikuwa washazi weekend. No idea. Lakini iligonga hapo dirisha kama 3-4 zikavunjika, zingine zika crack, so now the glass was flying inside the bus. Ni bahati tu mimi nilikuwa nimekaa na msichana alikuwa aitwa Chela. Shout out to Chela, she was my number 5, such a good footballer. So anyway, ni bahati
kwa Mungu akasimwata
tulikuwa ni bahati tulikuwa tumejifunika duve moja mzito because your glass is quite party. Eh, yeah, sio ni hizo basi za Mary Hill ni bure, ni mzee wanunue zingine. Kuna hii yenye nili slap yangu na ref.
When we say ref is that a much such a bitch, yes.
Niambie hiyo ama.
Lakini ref ni ya umbo.
This was form one.
How bad was that foul? Aduwezi poa kani ya kugwa kofi.
It wasn't me who did the foul. So now...
When you fauliwa, ukambo umbo wa.
No, listen. This is... I wasn't even in the game. Because it's such a...
open
Unona ile ya... You see, the person who would be furthest from injury. Alafu ya nakuwa injured. And that was me in that situation. Guys... So tulikuwa tunacheza na Sam Kiambuka school. Sijui hata.
Karakare no.
What?
So sasa, our Shana, they had like, one of them was fighting our number 5. Our number 5 at the time, she was called Hanan. So now Hanan was a tall, nyamaza.
Shit.
Hanan was a tall, light skin babe. Alikuwa sasa, mshamini.
Goja, goja. Alikuendo Hanan. Chinake pili kwa Yusuf.
Bana.
Oh. I know Hanan.
Oh, yeah.
Awe kuenda.
Mshana sasa. Alikuwa, throughout the game, this school, their girls did not know how to play football. And when they don't know how to play football, they decide to be violent. So, game ikiendelea, moja wa kagwara Hanan masikio, to the point that ina bleed.
Damn.
So this is a game ni kama imefika mwisho. Juu sisi tulikuwa tunapewa games 25 minutes I think. So sisi sasa watu wamegather juu sasa huyu Hanano anasimana na umsichana wae explain sijui ati nini imefanyika ref hafanyi anything. So this girl called Zamu akaenda akaeka na hapa kwa mgongo ya ref. Akamweka ngumi moja moto. Unaona kama ile ya?
Ref ilikuwa mwanaume madim.
Mwanaume. So sasa Zamu amekimbia amemgonga na akaenda. Simna kama venye mimi nimwambia huyo mtu wa platform mimi nilitan tu. Ref alitan. Anaona nani? Mabuya. Guys.
5'2" scum of the
5'2" scum of the uniform one, I don't think I'd even gotten to 5 feet. Guys.
And she's small right now.
In the envelope from my chin to my forehead.
Ngoja.
Ni elafu nile enye.
Hadi kwa lazima rekoziwa matako. Kofi lijongelelea.
Alafu guys. You know I was so my flabber was gasted because
I love you siko furuza sema shiyo yuko tupigo ile ya tup
bana ile ile mimi can I know my offense can I know my offense ilikuwa as in guys just for hoping I was too stunned to speak.
Oh my god,
nilisimama tu kuanza juu sasa
ilikuwa nguza.
Eh?
Sasa mimi nimedu.
Mimi guy aki sasa mimi nimedu guys. Nilisimama tu nikamwangalia.
Upeko kofi inafunika uso hivi.
Because sasa nilikuwa na kauso kadogo, hata nile yenye hata ukipima igonge tu hii side, inagonga tu uso mzima. Mimi hata karibu hiyo siku hata shingo yangu ingetokana.
God damn it.
So anyway, see everybody thankfully. Unfortunately, this de-escalated now the situation from the them yo mnani to the party. Sasa mnaona mimi nika form 1, mimi nika baby ka team.
Ulikuwa team 1?
Ai, mimi niingia team 1 form 1.
Engolo Conte.
Eh, so sasa the first thing our patrons were Mr. Mauka, Mrs. Madeka, forgotten the, I don't think we had that.
Wow, we know all of them.
Yeah.
So now you see, Mr. Mauka, you know Mr. Mauka. Mr. Mauka was, ni mutu hata ya angevuruta refa mchape.
Alikuwa jaka wao.
One on one, mother.
So sasa, the whole team is shocked. What sasa mawia amefanya nini jameni? Guys, unajua mimi nilizo nataka nini ukasema huyo ref as UI ref game yoyote tena kwa linesman from now on. In fact, if he can be fired, fire him. Juu sasa si ati mimi nitatani pigane na ref guys.
Si useme hivyo kuhusu Chelsea guy.
So sasa nikapigwa kofi, kila mtu akashtuka. Nikaenda hapo kwa team mimi nalia juu hiyo kofi ilikuwa guys, mimi naona ile like kiniko kwa pink. Uso mzima ilikuwa pink, veins zimetokea. Macho ya ndio hizo machozi zimejaa hapa. Nikabembelezo.
No guys, hebu nyi imagine nini? Game. Alafu refa pige smota coffee.
Yee. Usa la dead.
Akitungeisha.
Una ref you cannot do that to me.
Akitungeisha. Na imagine vile tungeisha. Chalo. Chalo kwa coffee. Akitungeisha. Refari, you cannot do that to me. I have rights. I know my rights. I'm from the next side.
Sareo. Usizoe bwana.
Sasa. Huu ref tulipatana na yeye tena once. I think regionals tukicheza. Sikumbuki tulikuwa sides gani but probably na huko Murang'a. So hiyo game walikuja wakaniuliza, this is now form 2, walikuja wakaniuliza personally kama anaweza tu ref. Kakata.
Ngori.
Yeye ni matako.
Ngori. You didn't know.
Ai, but guys, hiyo kofi
moto.
Mi unajua, mi hata, you know, I hadn't even known that Zamu amegonga umsi. So nile ya, I don't know that the referee has been angered for this to happen. So nile ya, actually hakuna mtu alikuwa anajua Zamu amegonga umsi.
Zamu alikuwa form?
Alikuwa form 3. Hakuna mtu sasa alikuwa anajua Zamu amefanya hivyo. So this slap was very, very unexpected. Like, yo ili pose kila kitu. Mm.
Did your teammates laugh afterwards?
we didn't have time to laugh, but I think they did.
Fake friends.
I think they did.
Unajua
ungeniona ameamka na tushana form 1 ni more weshe than it is. Ah, unakuwa na ref. Eh.
Hadi si moda alikuwa form 1.
Moda bado alikuwa times 2 yangu
akiwa. I think ali react hivyo juu. Unajua vile like tulikuwa tunasema, I think ni last episode ama last episode but one. Like unaweza kuwa tu umelala hivi kwa matatu alafu ujigonge hivi kwa dirisha,
yeah.
Alafu umejama di design unataka kupiga to the closest person, yeah. Yeah, alishtuka alafu ni zile za hey, yani nimepigwa mimi ref nimepigwa. Sasa akaangalia akaona to the first person, ukamwangalia tu kwa macho so eh, wacha nimbalise huyu. Lazima nipige mtu.
Hey guys ni kwa sango mimi ni mvua,
it's rain.
Wow,
si nimeambia kuna nyesha Karen. So ina come imekuja tu hivi
pole. Lakini itafika home, guy.
Ipige duty. Ati eh, wadau nikaa tumefika mwisho, turudi tao. No.
Hey, ulikuwa na story mingi za funky. Apparently that wasn't the craziest.
Mnataka gani nyingine?
Tunataka zote.
Guys, sasa simuendelee nikizifikiria.
Jo, kuna sidhani kuna idea yote inaweza match up to yours.
Going that crazy.
Sa crazy aje mimi the worst.
Oh, lakini I think memorable pole.
Endelea.
From 2 nilivanga souvenir jersey, the one which was in the for the black one.
Yeah.
Nikaenda huko nini lower field. Mm. Nikapata group shule ya madam. It was evening. Nikamwambia mimi ni prefect and nikaleta hivi juu.
Ngoja
sasa. They come for games. So they were filling the field first before they go to where they're going to sleep. So manzi wako hapo ameachilia na mamode wao, sasa tukatele mkoko down manzi. So nimetele mkapo down. So nikapata demo moja niko, "Ni aje pop nini. Now this girl ndo alianzisha alipinduka rafiki yake. Au ni prefect. Unaona ndo avaika green kawelengi."
Ni manifestation.
So, form 2. So you guys want me, si niko na trousers ni jioni man. So you guys want me to show you the school. I can show you the school.
Oh god.
Ah, that was nice. Vitu kwa hizo zilifanyanga siku moja nikiwa form 2. Kuna form 4 alinitafuta akaniambia, "Hey, yuko man. Si nikutafute funky unisake dem."
Form?
Mimi niliambia hivyo, but sasa na mwebi.
Na nani?
Na mwebi. Na alikuwa serious. I was like, "Hey." Yee.
Austin son sadek after them.
Ngo. No, you know it's weird that mwanaume kuja kukuambia umsaidie. Ah bro.
Msiwa judge guys.
So, you see this is now I'm in form 2. Okay. Let's start with the foundation. When I got form 1, tulikuwa tunacheza Hema na some alliance niggas, yeah? So, I've already explained to you my stature. I was small, I was weighing around 42 kgs.
Heavyweight.
Kanono.
Heavyweight paper clip.
Ndio.
So fat bombo.
Fat bambula.
Kuna huyu kijana alikuwa form 4. Sijui hata nilimwangusha aje. Yini bi. Akaanguka.
Kuna chance nikwambia I'm not your father.
Sasa si hiyo kaza izikangu versus the nigga I've made fall ikakuwa Hey, huyu ako sawa. Unacheza position gani? EDM.
Asema wewe.
All right. So sasa even when kakuwa friends na like form 4s, form 3s, si ndio? That's a foundation. In form 2, guys. I meet my former schoolmate as I'm walking around the function. Akanifututa kando akaniambia sasa. Poa. Bendi jina watu wamekupea. So I'm like, Mawia ni jina smart. Mawia hata ni jina ya mshana alikuwa anafanya mimi nini. Si like sio hiyo. Like jina gani?
Kante.
Mnajua naitwa nini? Mnajua ni nani amepeana hiyo ruma?
Babe.
Nilikuwa naitwa Malaya.
Hey.
Walikuwa vijana bapu mtu wa. Hey. Anajijua tu vizuri.
Na ulikuwa form?
Yes.
God, I should not be knowing something.
Yes.
Tulikuwa tunaingia chapeli unalala.
You will not be.
Tulikuwa tunaingia chapeli unalala.
Utaisikia tu. Walikuwa wanatembea wakiambia watu nini? Mimi ni nini? Mimi ni poko.
Good.
guys.
For you international listeners, that means a whore.
Mm-hmm. Ilibidi nitafute kiti kwanza nikae chini. Because if you had seen me walking around functions, I mean mafanki, mimi jazi yangu ilikuwa imeandikwa number 7 ama nilikuwa nimevaa number 1. Inafika hapa kwa magoti. Alafu short inafuata. As in, na nilikuwa nimenyoa nywele.
Like a kama tuka hood.
Nilikuwa tu na kaka boy. Cowboy. Alafu huku naitwa malaya. Mumeniona na nani bwana?
Mbona alikuwa na madam?
After high school, yeah. I come to find out it was niggas that I had snobbed or they were too ugly for me to talk to. Oof. Who had come up with this.
Majamaa yetu tumeponea. Sisi tumeiva.
Mbaya sana.
Mbaya sana.
Yeah.
As in I kwanza ni 5 foot black scum of the earth.
Life ni kujiami.
Ngoja. Mnaisema tulikuwa naingia chapel na
unalala.
Hey! Fuck. Wallahi.
Imagine. Just walking around.
Badala kusikiza mshene unalala tu.
Mushene is crazy.
So, wearing that hat kusema mushene is crazy.
Sa mushene nikiingia chapel kitu ya kwanza sikia tu, "Tell me when I love you."
That's high school.
So love that same day that I found out that nikitembea watu wananiita malaya, guys. We're walking now with my friend. He was a form 3. He was playing hooks. We're walking. Some nigga, some shirtless boy with a fat tummy in brown uniform tries to talk to me. No! This bastard touched my waist. So I turn. I'm stunned. This nigga is short. He's ugly. He's naked. In the halls, just walking around.
Short.
So flabbergasted.
Short. Ugly.
Naked. Bastard.
I turn. And I'm like, yuck.
God damn.
Actually, I didn't use yuck. I said, ew.
Hey.
Me, tunaongea tu kweli, man. Me, dema naniambia, ew, me nalia.
So, hey, hands are thrown. Working with,
gender equality, hands are thrown.
Mwena kumukanga Chenko.
Yes.
Chenko.
Hey, shout out.
Shout out Chenko.
I was working with Chenko. Chenko hears me say ew. He's wondering, yo.
Then I knew you.
Then he turns. He sees this other guy. Then asks if we are walking away. Tell me why this bastard is borrowing Chenko's hockey stick.
Oh, lithani unaitwa, oh.
Apanga, si mimi nishanguza waist, nasikia yak, nasikia mchafu, nasikia nipeni steel wool nianze kuscrub.
Kwa nisangafu usikiangi mchafu, wewe.
Ukiguzaguza na a 5 foot scum black naked, scum of the earth,
it's giving thin black flash naked. Yes,
ati. As in, umse anakani kama, you see how a pig would look after waddling in the mud and rolling around in it. That is the extent of that.
You see me personally. Mimi siwezi ambia.
And then the audacity to touch me.
Like msange kwa pangelo the magnitude of this after me saying you ready to me chapa. Man. Sina fanya mawia kai wale ma step mom kwa Disney.
Oh
yeah.
So yeah, I was so alafu unajua guys, like nishapigwa na enough shockers of the day. Uko nasikia wananiita poko juu nimekataa kuwaongelesha. Ndiyo huyu sasa anataka kuniguza alafu juu sasa si muongeleshi. Anataka kuomba huku sasa anichape na ayo.
Ngo zaati.
Ndiyo.
Kwa ni ujizi vitu.
Umzani ni azapishia. Nalongoni wata kubaki Nairobi, uwe enda home.
Si baki Nairobi ndo nitembe Nairobi hapana.
Wata kuja kwa
mba. Mini
ningetaka nikae Nairobi.
Lakini.
Kwetu sinanga haki.
Yeah, no. So guys, that is chronicles of being a girl.
Again, I ask, is that the craziest?
No, I doubt it.
Guy, why you still going to funky friend? Why
is he a funky? At karibu ni kidnapping.
Mimi niko naenda kucheza. Wewe kwani uko na kudu? Ah? Na kwanza nini? Arts contest naenda naandika.
Mimi kwanza science congress mimi.
Mango John Mwai.
Unakumbuka science congress leo tuli create electric, whatever the fuck it was.
Yeah, ilikuwa inafanya drrrr.
Electric potato?
Ilikuwa inafanya drrrr. Yeah.
Emphasis. Kikembo demonstrate, tunafinya switch.
Ooh. Alafu inafanya drrrr.
Alafu tunawinji, tu ilikuwa alliance.
Atishimuna mintu, jumlikuwa alliance.
Baitha, so ilikuwa nazo. Niliwa nangamzea higizu, atunenda science congress, ume create sijui nini, alafu unapata mtu alanza ametengeneza nyanya zinajiwota.
Tunaambianga
never shoot a shot.
Die.
Ona sasa.
Niku shoot shot. Nilio tumona meketi pale. Simna jile bez highway. Fence ilikuwa. Yo fence haijai fixi. Wadi fixi. Waso naruka. Buda, I think minu niliruka kwanza. Ama simuata. Walituwa natuwa kanza kwenda. Tulirudi tu. Kwa nako lori ya koku dance. Hila madem. Waladi kwa hiyo inside ayo mwaka. Ungengelu ngona sura ya simuata kwa crowd.
Story ingine. Okay, by the way, I don't know why my name was thoroughly used in slander. But like, hakuna ruma iliwai tengenezwa ilikuwa either with a good-looking guy or with at least sense. They were ugly, short, come of the earth. Either the makers of the rumor or the participants of the rumor.
You know, in an episode, so, it was come of the earth.
Same.
So, Sasa.
Nijutu zelewi yojina.
Nwana nikiwa form one. Mi nikiwa form 1, ziwi najua mi lienda alliance. Lakini, primary school academy nimetoka, kuna two other people wameenda alliance. So, ni JIS, that was joint institutional service.
Tuenda church.
Tuenda church kubwa. Pamoja.
Tuenda kuwa budo.
Boss.
So, Sasa.
JIS, it was fun.
I know.
So, Sasa. Mi sinatafuta hawa formers wangu. I'm asking if you can form 1. Unajua mtu anaitwa hivi na hivi.
Alikuwa anaitwaje?
Na ni sasa watu natafuta. Unajua
eh.
Joshua Miricho. Unajua Imani.
Sara Miricho.
Shanta Miricho wherever he is, by the way.
Yeah, na nani?
Alimaliza high school finally.
Walai.
Oh,
alimaliza anga.
Irie kuliko ule wetu man.
Nilikuwa nuzangu. Gai nikiongere zisikia chwani ya. Yumu nione kando.
Na wewe mwine likuwa ya nituwa Emmanuel.
Emmanuel?
Muo.
Muo. Oh, kale kaitika fupi.
Ako. Ako kama tupi ako.
Gai.
Come of the earth.
What is it 5 foot?
Mime zee mini kidiscribe vi malistiko manze sijui. Heritu kwa nani sijui nijume nijue.
Sasa, uyu mwenye ni participant of the rumor. Jina. Some of you already know this story. The rest of you, when you text Kando, ni wambia kama it is who you think it is. Sasa, this is from one JIS. I've been asking everybody, unajua Joshua, unajua. Unajua Emmanuel, unajua Joshua. So anyway,
Kwane likuwa bedmetu wako, bro?
Wacha huyu tumuite Erastus. I hope there was no Erastus.
Oh, there goodness, wasn't. Oh, Erastus ange survive. Mi ninge, yu dijina ningeijua ningeisha.
So Sasa, I ask Erastus. Erastus knows Miricho. Ah, very nice, very nice.
Sindi tuliko hawa moja hoti.
Very good, sindio. So Sasa, mimi ni JS. Uyu mutu ameniuliza kama aneza nibebea kiti. Mimi ni baby girl. Nakata Hawaii, nikabebewa kiti.
Hata mi ningekubali.
Kume, ukibebewa kiti, inakuwa saini ya upata vibe mate.
Sindiyo hai?
Yosa, simini mdogo form 1. Uyu mutu alikuwa mekonda kuliko sindano, alikuwa mfupi kuliko, na alikuwa meusi titi.
Ulifaa kumuona form 4
kabla tumeonja. Ungempea chance,
Kabla tumeonja bangi,
ungemtafti. Kabla?
Amalize na sandwich.
Ali, hey.
I think mimi ndio nilikuwa motivation yake kuenda gym.
I think so.
Because by the time I finish this story,
ungesikia venye alikuwa na describe kukula. Oh my goodness.
Aje?
Alikuwa anasema, "Eh, mazii, mazii. Leo nimekula nimesikia." Oh!
Nikazo za mwisho, kuzake za mwisho. Wale umsesi alikonga akuli na sisi, anaongea na kuka na pewa casserole. Iko hapo saa quarter. Casserole quarter.
Anakuja
na ajali ni chakula gani? Kwe githeri, kwe ugali, kwe rice.
Anakuja nao dom. Anaidishi. Na ukitokea kejake, He was generous. Anakwambia dai kudish ingia.
Eh, hadi wale alikuwa na plate bwana.
Anakwambia ingia hapo kwa locker. Yeah. Najua ni safi ni yosha jana.
Anakuse food una dish unaenda unaosha na rudisha tu.
Eh.
Sawa. Kaki. Nimebebewa kiti, si ndio? Actually by the I went to all funkies in high school regarding football except ile ya Laser Hill because I was penalized for walking around the whole of Bush tournament. Bush tournament yangu ya kwanza. Aya, hii maiko inanipata. Nilikuwa nisha memorize hiyo shule yenu. Everywhere. Nilikuwa nimeshatembea. Now here was the problem, guys. So si nimebebewa kiti. Mimi ni vibe mate in quotes. Nisikuwa najua. Mtu sasa ako in love. Oh my God. Nafika Bushton. Na nani anatafuta wa kwanza? Mimi. Mimi ni kwa sababu mimi najua naenda kupelekwa kwenye kidhamiricho wako. Cha nikapelekwa nikaonyeshwa house yao. I think ilikuwa Selwood. Mani company.
Ay, wewe.
Ah, ilikuwa grieve na manini.
Wewe, Selwood ni simuata.
I was captain.
I should say Selwood.
Guy.
Sasa.
Ah, itabidi umeongea haraka.
Sawa. Sawa. Akafanya nini? Akanipata wakati tulikuwa Bushtona. Tukaonana. Sasa akaamua aende ananipiga tu ya shule.
Akakuwa
alikuanga 1A.
Tongoza.
Guys, mnajua niliintroduce you to the whole of 1A.
God damn it.
Alafu mnajua
was in A.
Eh, alianza na 1A.
None.
Our good guy.
Alianza na 1A.
Yeah, it makes sense kalianza na 1A. Ni hapo tu.
Ndio akasongeshwa sasa.
Akaambwa umbwa.
Eh.
Oh.
So sasa. Unajua ni funky ya kwanza. So funky ya kwanza if you're walking with a girl, darasa yako imekuikia heshima. Akaona amepata nini jina. Guys mpaka guardian wake niliintroduceiwa kwake.
Hata mzeni aje uni mama. Si mama yako.
Na nakuombea pia wewe upate love.
Kwanza ni love ni kitu mzuri.
So sasa in the process of kuintroduceiwa, nika meet more people wenye wako at least funnier. Najelewa sijui and not as clingy.
Na imagine ukupatana na sisi.
Ungepatana na sisi buda.
Wewe.
Labda dunge sijui.
Sasa. Sasa. Acha pia uyitumbe jina. Nitamuita Christopher. Haitu Christopher. So sasa.
Oh.
Christopher tukaanza kuongea.
Yeah,
alikuwa na make sense. So anyway, yeah. By the end of the day, this is me and Christopher we are talking more because now this other one is a clingy small boy. Mm. Na mjue mimi sijakuja kutafuta boyfriend, mimi niko fumua nafanya na boyfriend.
You're not here same. For a long
not,
time, you're here for
I'm
a good time.
I'm here for a good time, yeah. So sasa at the end of the day, mse ananipata Erastus, ananiambia amenijamia. Amuuliza why.
Unajua life ni kujiamini man so.
Kujiamini ask me
cause if nimepitia mengi.
Guys. So anyways, amenijamia pia juu nilikula juu Christopher aliniletea apple na nikaikula.
Hivi
matunda mlitoa wapi?
Hivi.
Hivyo.
So sasa akaniambia sijua twende ile place ya Shambala. Si mnakumbuka zile necklace? Zile necklace zenye zilikuwa na kalip.
True love.
Zilikuwa walikuwa wanatandika hapo kando ya nini? School hall.
Yes, school hall.
Alafu wananiweka shambalas ama necklaces hivyo.
Eh.
Tukaenda hapo. Mimi nimesimama huko. Sitaki kuiona. Because
Umeanza kushikanisha.
Nimekuona sijui some 4 hours. Hata spendi venye unakaa. Alafu unakuja hapa kutengeneza necklace.
Unajua makosa ni kudhani ulikuwa na see. Yeye alikuwa ashaamua, kanaenda.
Yeye ilikuwa makosa. So sasa guys, mimi sina side eye huyo mtu jua ashaambiwa aandike. Side eye ni kichungu cha ameandika nini? Erastus loves Victoria.
Hadi mimi nataka yuko wangu.
Guys, ni day 2. So mimi nikajifanya sijaiona. Tukamaliza kalipa. Anakuja nayo ananiuliza unataka kuiona zi
damn
taki kuiona taki
Wanaekwa naamini.
Kwa naamini.
Hata kuona Z.
Yeye alikuwa ameruka script.
Wacha nikuonyeshe venye imeandikwa.
By fire, by force.
Again, ulithani uko na say. Yes or no, you have to show you.
Nikayona. Kamen po. Kamrudishia. Kamrudishia. Unataka, unaitaka. Kamambia kana ya full memories. Every funky after that. Kwa naona kasura kake. Watch you. Likuwa naona tena kuja kusema hi.
God damn it.
Yes. I am a head out now. Guys. So tikiwa form 2. Siasha songesha darasa sasa. For mtu hapo first time, second time. Naanza kusikia rumors. Emmanuel ananiambia. Ananiambia nini? Bethe Emmanuel ndo meyakua ananiambia kuhusu hizi rumors watu alikuwa anatengeneza. So Emmanuel anatumia sticky note akiniuliza kwa nini nime heartbreak Erastus. Muliza heartbreak?
Mwaka.
What are you talking about?
Kwa mimi nazamini Erastus.
Mwaka. Unajua hiyo saa tulikuwa tumekaliwa na Jaka man. Unafikiria day manze na shule tunasonga usipatwe tu na Jaka.
Manze, the school is on heels.
I can't find out this nigga has been telling people mini ex wake.
Mie kuniambia.
Ex.
Same.
Au kuwa unasikia juu mlikuwa mnaingia chapel mnalala.
Ex guys. Ex.
Gori.
Alafu alikuwa atumia sasa hiyo necklace kama proof.
Sini alimeka, akanipatia nikamwambia sitaki but aka insist.
Mzee alikuwa anamwambia uongo, sema ngwe.
Sasa form 3 drama fest. Ndio sasa anakuja akiwa. Simuone hizo.
Ndio alianza kidogo.
You guys have seen those memes about how 6 feet niggas are already like gods. Alafu 5'8 to 5'11 wana insist wako 6 feet.
Yeah.
Alafu from 5'1 to 5'5 wameunga hivi. Alikuwa sio 5'1 to 5'5. Kumuza. Sasa hiyo funky ameona anatimbesha. Sasa nilenye. Akiniona, animechoka na kademu. Sasa nisikie vibaya. Kijana unakaa hivi. Nani anaweza sikia vibaya? Even the devil is laughing at you.
Kisi deep down ulikuwa hot.
Usimwangalie hivyo bana.
Sasa, simunajuanga Benu. Nikaongea na Benu.
Oh, good guy. Nibaria
hizi story zote, guys.
Betty get fresh.
Benu alikuwa na drama.
Hiyo shule Benu watu alikuwa na enjoy sana kutumia jina Mawia kwa story. Ilikuwa inakaa ile spice yenye. Ukitaka story ishi get smart.
Alafu wadau, so si basi kakamu. Amnenda. Mawia katokea.
Ati rada muna muna heo. Wanze ni mepatwa dom na Jaka man. Wanalikuwa na Mawia.
So, one thing is, if you ever had a rumor about me, and you know its origin, is that school's water went to.
If you like Nasimuata.
Just man, know.
To be fair, that's the first time nilisikianga jina yako mimi.
Just know.
Mara kwanza nimesikia name after high school.
It is very, very likely. The person who's made the room is somebody I refuse to talk to. Kuna hii funky nilienda. Okay, tulikuwa tunareport shule Sunday. Mimi nilikuwa mgonjwa. Kaingia shule Tuesday. Fika shule na ambaye niko na funky Wednesday. Funky ya athletics. Jumi ni sprinter.
Oje dandia funky athletics.
Man girl in a sprint. What?
Mimi wewe ndiye tukiwa na Gerardo.
Oh yeah, na kumbuka
hizo. Sasa si tayari najua naenda kesho sasa.
Yeah.
Kufika tukakimbia. Sawa, tumekimbia very nice very good. Nikaumia big toe yangu na magoti kiasi.
Aje.
Okay, mimi sasa miss jaivujika kitu lakini wrist zangu na magoti nilikuwa na kale ka underlying shida. Ukitembea stairs sana unaanza kusikia kiki.
Mimi ndo alikuwa naudi sana.
So sasa mimi natoka lower field juu. Mimi naumwa by the way. Hizi vitu sikia uchungu. Sasa akakuja kuniongelesha. Kumzee nikimwangalia hivi hapo hapa same height level na mimi. Ai boss. Boss.
Enda
ugome. Wow.
So sasa nikamwambia mimi si nikatembea tu juu sana Mr. Kisturi. Hata huyo najua kuna story ya Yuda.
Oh,
I just knew. Because you know me, one thing about me in high school is I did not I was looking at these niggas and I was like, mimi sijakuja kutafuta boyfriend. Wallahi nimekuja tu kuangusha niggas, kucheza na wao yema waanguke uende uulize umeangusha na msichana mtishana hivyo.
Ndio.
Alafu mimi niende huko. Na nikule maziwa na mkate ya funky.
Same.
Eh so hizo stories zilikuwa wild lakini but zilikuwa funny looking back. The stories sound like the creators.
Yeah.
Kiona venye wanaka na mix it.
Wewe tupate parting shot kio hapo tu. Nirudi hivyo.
As per the usual, order your crochet everything from Crochet With V or Say Hi to the Queen. As no, if you want to look at Pinterest and see this thing that you can do. When you use it, you
can do it.
Other than that, stay safe, stay warm.
You can use it. Okay. Ya promote hadi.
Mtu anaweza kusaidia.
Guys boycott mtu
aje. Sasa kuna nyesha unaweza enda
unde moja quick fast na mchanga.
Si mnakumbuka kile story gale katoka liuno na matope ilikuwa kile mpi class 2
alafu
kaje na cheza kanyesha kale.
Endo moda vitu za kushonwa na mkae safe na mtu akikuguza town weka coffee.
Na mtu matako.
Matako.
Ni mimi?
Yeah.
Anyway guys. Niko na joke.
Fuck me. Pause.
Yeah.
What does a prostitute tell a customer after finishing?
Lipa na pochi.
It was business doing pleasure with you.
Jing.
Mafaku kwenda mnadi globe.
Oh my days. Anyway, nini okay. Ini ka side note nimefurahia mvua imekuja. I think I'm getting too old now. Nime kitambo nilikuwa nachukia mvua but sasa nimefurahia mvua iko so.
Sawa. Yeah. Toka hapa hadi kwako.
Niko na umbrella my nigga. Niko na umbrella.
Nyal kwa stress.
Leni.
What?
Ngoja. Wait. Kutonyesha is about to go for.
Ngoja nimesema na nguvu.
Leni hata ajui wasichana
wana. Oh, it is. Anyway, I don't know. Shout out to Empire Hayes. Shout out to Bahati tena.
Rudi this time nikiwa man. Ina Empire wala ina bag rudi nikiwa. Ngoja. Huyo kwanza kimuta stage nenda naye huko juu. Hai.
Oh god. Oh god. Alafu tusaidie Leni asake DM.
Wewe kwenda ni kwa hapo man si hadi msasa zile siko.
Let's get it.
Unasemanga ijasaidia.
Also shout out to Simwata. Yako ana manage kukuja.
Manze aliniambia na Harisha au something.
Yeye ndio huyo mtoto mwenye alikufa.
Simwata sasa yako banka analipia watu hii fees.
Then leo na kwanza
umetumwa mtai imebidi a fix bio.
Sio na squeeze ya na iPhone. Kijana he had to choose between aesthetic ama watoto wakule.
Aliamua watoto.
Watoto lazima alisema
family man.
Alisema fuck yeah. Alisema fuck this aesthetic and fuck these bodies. Lazima watoto wangu wakule.
Alirudi sasa akafanya arrangements. Be like Simwata.
Be like Simwata.
Present fathers.
Yeah.
Yes, lazima ende maziwa. Kuna ng'ombe nje.
Bas.
I mean, yes. Ndio ng'ombe.
Ndio ng'ombe.
Hey.
Ah, Simwata yoni Mawia. On God, that's Mawia.
Mimi.
Wani nani? Rastas.
Ni mimi. What?
What? Eh, also shout out to Shilibwa. Shilibwa pengine ameingia kinyozi tena. Anyway.
Sawa.
Tendele. Unyolewa kila wiki.
Kuna nyolewa di mgongo buda.
Eh. Sikula tu okay.
Oh my god.
So me by the like right. Na mimi na sympathize normally sasa zingine it wasn't his problem. Unajua kuna day yenyewe nimwai gotea classmate wangu alikuwa na dem funky. Walai dem aliacha home saka nikujia jumla nimevaa.
Ah, unajua hii story.
Si mimi nilikuwa mvaruji. Oh my god, amevaa uniform my guy. Mili wagotea sikuwa na ubaya. Mini ka move on. Kutembea, kumbe bado niko solo. I was looking for this fine girl.
Hakuwa solo, nilikuwa na yeye. Huna ntoache kwa story.
Nilikuwa wewe na saka. So,
Odema
after kumsindikiza hivi. She came back for me. So, Omale man, it wasn't his problem. Anyway, that was our time. Thanks for listening. Yeah. Thanks for listening and You know you can find us at Instagram. In Instagram at Instagram. Utapata Instagram.
Tupate kwenye mtandao wa Instagram.
Real. The underscore UMT underscore podcast. Tuko TikTok, the UMT podcast. Tuko hatuko Twitter, damn it.
Twitter nitaunda with time, but nilitenga.
But you lost.
Eh? Oh, wanaweza na mimi. Tukiongana na wewe.
Na mimi.
My nigga.
Hapa si matusi.
Si ndio?
Mbaya sana.
Eh, but tuliunda even a WhatsApp channel. Yeah. We will put it up. Kwanza niweke leo ndakuwa niweka lazima add up. Uko uko na mnapata exclusives. Mawia ile siku atatuletea mtoto wa pod uko na mtaonea.
Bas.
Dos mtoto wa pod.
Amina siku atatuletea mtu.
Kama mtu tu.
Eh. Na lazima kuwe hai.
Crazy.
Don't do the repeat of last time.
Anyway, kuna nyesha meaning
blessings on blessings. You
know, yes, yeah, na manzi yako ako safe.
Yeah. and see you guys next time.
Bye.
Bye.